byote bidukamu kituka katako bulirucha okwagalanga kabaka wafe lavu ya kabaka yansobera omwano gwa kabaka kwa soba lavu ya kabaka yasuka banange omulaba weka ngoyimba mama weka ngobibya onesanyi weka ngokaba fetugamba wali gawe tulibo akunde kunde aikabaka wafe olikitafe muwangwa fetulibana akunde kunde aikabaka wafe olikitafe
Jetuli netufesa nyo netukaka nememe ngatukubye ko kumunye kuzabu
wabanga mwali atende wabanga mwali musanyo
kabanga
wabanga obuganda busula butende
embuka bwe wabate walisanyo emitima nejitwe wanika katonda atali anguzi kwetugumira Bolo na salama zima
Wabanga mwali musanyu Wabanga taina tabu Uganda musula butene
Kabaka wafe na talabika Kusinze tato lumuna fetu kwa mu Bulilola vika koje tulio vera mpia Fetu kuma nyinge chovu gaga chafe
Wabanga mwali musanyu Wabanga taina tabu Buganda busula butende
Embuka bwe wabate walisanyu Emitima nejito wanika Katonda atali anguzi Kwetugumira Nulivolo na labe nsonga
Wabanga mwali musanyu
Kabaka
wafe Buganda busula butende
Kabaka lwasimye Nalabika koje tuli Netufesanyu Netukaka nememe Gatukubye kukumunye Kumotanda wabe
Wabanga mwari atende Wabanga mwari musanyu Wabanga taina tabu Obuganda musula butende